稣我也有，是这是
Chipululu kufata Usatiwa nini wasuchira Chimo inu kusunza Kama chita kumbali kukuma Umaona ukunjoya Kuma usatiwa ukutaika Kunja zonse za mwindo Kuma nkati mulima unyolo Satana ama kupimba we Kuti usawone kuti wataika Ewe Choka choka mutima Malelo linda masulidwa Chimwemwe choka choka mutima Malelo linda uomboledwa Chimwemwe choka choka mutima Malelo linda penza kwezi Chimwemwe choka choka mutima
Chipanda Yesu mbuyeyo Undifeira matanda pacha Wenzi ndiri mundima ne Uma iyeyo sana ndisiye Anasia ufumu wao Kutakesa mwazi chifukwa cha ine Nandi wanesa njilayo Ya chipulu muto yunga kwa atate Ndili nazo zifukwa so kwa nina so ya mika Natokose ilane mbuye wanga Batazi kuli somwe iye mbuye wanga Wandi chitila kufika leloli
Choka mutima
Malelo linda masulidwa
Chimwemwe choka choka mutima
Malelo linda uomboledwa
Chimwemwe choka choka mutima
Malelo linda penza kwezi
Chimwemwe choka choka mutima
Choka choka mutima, malelo linda penza kwezi.